kodwa makukhanye khanye khanye noma ngizolufeze ngcine noma ngilifezele thine kodwa